music at myjackmiller.com. Batazie n'obodo enwezie ude mmadu di chiche na ndi balego ni ya ndi gula kukwa ya nokwe ya ndi mwife ga nokwe ya na ndi ye weti joko n'okwa n'obodo na ya bu n'obodo zugo owe bulu maka ndi oru uku na faka nyine kuma kafa oruku di ni demili local government na Anambra state ni onwe li feba jikali sianu anibo ni nenu ego faka lila kalenu ndi oruku na faka nyine kunu enwe li dide na oruku faka nyine kunu mkwa. Anyi weke nebe ndi nna n'oruku His Royal Majesty Igwe Barrister Doctor Emeka Onora Igwe Chinyeleze the second n'oruku Ase na mmadu n'ezuzi ezu n'enu nwa nke anọ Igwe akọba na ọmaka maọbụ n'ọjọka Igwe Chilechi bilinu Emeka n'ọra bilinu Igwe n'umeke n'enu ụwa denu Igwe Zienu High Chief Dr. J.I. Ukeji Ezi Ukeji Bilinu Ejisin International Group Oil and Gas nuku madu bu nuku alusu nezi muke jibili no dogo na nye keninu ikwere chinye lugo bilinu ikwere chinye lugo chimaranzu Bakana baloran Wonyo ruku Odogu nidi manu Wonyo manu nusubiliyo Dezenu High Chief Charles Odinukwe Chadron Oke milini nebu ogwenu Wonyo ruku Ezi mwadu nukwe bilinu Chadron International Limited Odogu Alusi edogu Jasi mwadi nukwa nyike nele Oke mili jele wano ruku Ezenu High Chief Ogona Olisa Zire Group Logistic and Material Service Ohamadike wano Anambra State Okupajane mofu Umemma Unubundi deji oru ukunu Na kanada ya zisi ya kabolyoma Dezenu High Chief Dr. Victor Bishop Dezi mwambani si bilinu CEO Banners Group VOM Oil and Gas PLC Dezi mwambani si bilinu Banners Group ubiya Banasi onyego, onyo mani dimano, onyo ruku bili anyike neli. Isenu High Chief, Patrick Chibeze, CEO, Ozak Group. Surumba kizizi wonyo ruku bilinu Odogu bosaki bia Onyo mani dimano Ako ino kalila kalinu wonyo ruku Odogu balulu gabadiru Aichif joki non sesi ebu bilinu Jaki bia Non so ezi mwasi ebu onyo mande ni dimmanu Ukwe fi ifa malo nye wana na Japan Eko wola bato inu Onyo ruku bilinu CEO Nippon Group Limited High Chief Sunday Ozochukwu Sunday White Ikwere chinye leze bilinu Wonyo ruku Alusie go bilinu Ndiyo maga banu niru anyike telinu Desenu Chief Emeka Iwuchukwu Mwaki biya bilinu Ezi mwi wuchuku bili odogu niso bili Onye mweli no mweli fenu Onye magabani runu wadonu Ndi dejioru Ndi dejioru
Ndi dejioru Ndi dejioru
Babu ndi de
Ndi dejioru
Agu bagu rofano Onye kagabu Wano nisinu Anyiso lufana zonu Papi deji oruku Eko kengwe rogu kunu wadonu Pana tuta lonu Ane mipe nino Kudu wena gani Wabundi